Ye usako dudana na daipatanisho Wakiambu msapere tupata nero rasho Ye usako dudana na daipatanisho Wakiambu msapere tupata nero rasho Pa, pata, patanisho Pa, pata, patanisho Pa, pata, patanisho Patanisho Kaina changa nda make it simple Nimerudi nilikuwa nimenda likizo Akini ficha pongi sitacheza brikicho Sio magoha shaonyesha kitambulisho Ako dhuda zime steady zinafanya mina data Nikichoma na puliza area za nakada Nikongeli one on one bana sizi mhata Anapenda BD, anapenda prampas Na kemba shavu kaki smile ni madimbo Siza padre ya rusi ya mkorino Straight forward apana chenga za dinyo Nimefall mapenzi bila kipimo Akini toka na vutia gidi na ghost Nikisota na fanya ni feel ghost Valentine tampelekea izo marosi Nimesare udem ni bada most Yeusa kududa na nadai patanisho Wakiambu msapere tupata nero rasho Yeusa kududa na nadai patanisho Wakiambu msapere tupata nero rasho Pa, pata, patanisho Pa, pata, patanisho Pa, pata, patanisho Patanisho Ezia minyaraka jona joni kwa after pono Nge usini wa campus na mdeti chalongo Baby turn around, utacheki kuna mchongo Walking style fiti, utadhani ni slomo Na umetekwa tekwa na mniga Na umevuka vuka kabisa Na umeweza weza kabisa Get kali wanagwaya kabisa Party animal wa shere na pombe Ye ubanza sana akimedi usionge Kwa baba na mpiga kava kakobe Sema kunyandus master stingo zote After magoti kumbasa jama baraka Nilipatana na msapu wa taraka Nafika pao mta, tuende ni rorasho Ateku ina morio, mindo komando Ye usako dhuda na nadai patanisho Wakiambu msapere tupata nero rasho Ye usako dhuda na nadai patanisho Wakiambu msapere tupata nero rasho Pa, pata, patanisho Pa, pata, patanisho Pa, pata, patanisho Patanisho Akini toka na vutia gidi na ghost Nikisota na fanya ni feel ghost Valentine tampelekea izo marosi Nimesare udem ni bada most Na umetekwa tekwa na mniga Na umevuka vuka kabisa Na umeweza weza kabisa Get kali wanagwaya kabisa Ye usako dhuda na nadai patanisho Wakiambu msapere tupata nero rasho Ye usako dhuda na nadai patanisho Wakiambu msapere tupata nero rasho Pa, pata, patanisho Pa, pata, patanisho Pa, pata, patanisho Patanisho Ye usako dhuda na nadai patanisho Wakiambu msapere tupata nero rasho Ye usako dhuda na nadai patanisho Wakiambu msapere tupata nero rasho Pa, pata, patanisho Pa, pata, patanisho Pa, pata, patanisho Patanisho